hapa na cheka wakati wa kazi wewe. Shituka! Ha! So soon! Shituka diva the fast lady! Unaleta sura ya mapenzi masaa ya kazi. We ni mfani, unafaa kupigia chachin. Inaka haujali, busy shaenda umebebewa mali. Ukiwa na arifa na chuki, you ni business mess. So sharpen your skills, cause I'm business skill. Na wamada, mindo niko behind easy bars. Takupa profit, jipangi, I'm the business deal. Nipe be straight, siko na kona mafiki zolo. Sura kazi kaya boss, hey, sitaki kasoro. Too hot to handle, kama chuma ya moto. Kini nywe, juu pesa ndo lotion. Yes, nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Ni ile siku umepatikana na mtoto wa shule. Kijana, umejiletea shida ya bure. Utanyoroshwa mwili, ufinywe sehemu za siri. Usiletee mali ya serikali kihere here. Hii ni sura ya kazi, nikishika kalamu na karatasi jua niko kazi. Napata manga, mavazi na pia makazi. Marapa vivu hawakuli, jumi ndo mzazi. Hii ni business face, kamlu ya nanja kikunja sembe. Time is money na yangu ni makao thao. Ni masaa ya kazi, nikikulenga si madharau. Yes, nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, inaito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, inaito business face. Nabonga juu ya business face. Your business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Let's talk money. Let's talk money. Let's talk money. Usijali, hiyo ni business face. Kat Johnson mwakazi, nina sura ya kazi. Number one kwa chat, hiyo ni kura ya kazi. Niko biz, we biz unodhuri ya mapati. Mina pata mapato, kuzurura sangapi. Si wale ni chorea, na mini kabai posa. Hii niko top kwa game, wako bila comment. Tupate mkwanja kwanza, happy ni bada ya kazi. Mini will brother, how a winja wafanyi kazi. Yes, nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face. Nabonga juu ya business face. Sura ya kazi, ina ito business face.
Your business.